Ewe na ina Mr. Two Big Mato Tamanta Kiwi
Amazambi.com
Super Masiba. Sasa iko na ina Mr. Two Big Mato Ewe na Sifundo Ozalaba Soza Gangane Ena Mr. Two Big Mato Funa Imali Welcome to OPG Blogo Anzanga B2 Renga Bagi
Pinya mula jiwama, I think in tao ya tu ya guana, ira furega ndipo wagwana, parebolo mo wasugu guana, uwagwana, uwagwana, ira furega ndipo wagwana, uwagwana, uwagwana, uwandishira ndipo wagwana, kumanga zomu nga bange mawa, tisheri ya bale, kumpidila kwa wagatawa, mamuna kwa mango chena bakala, uwagwana, uwagwana, ira furega ndipo wagwana, uwagwana, uwagwana, uwandishira ndipo wagwana,
Kumama rocks a wana Dali so gwasidi mana sindivila manzi nenda kana
Pinya mula jiwama I think in tao ya tuya wana Ira furega ndipo wagwana Parebolo mo wasugu wana Uwagwana, uwagwana Ira furega ndipo wagwana Uwagwana, uwagwana Uwandishira ndipo wagwana Kumanga zomu nga bange mawa Tisheri ya baliru kungamba Kumpidila kwa wagatawa Mamuna kwa mango chena bakala
www.amadzambiwe.com